Kulumile ukhuluma makhelwa indabasha athi kulumile ukhuluma makhelwa indabasha noma ngoba
Sit like that.